back to episode number 2 of the 18 for Life podcast. You all know me, Joshua H-Town. Kila mtu hapa mwingine atajintroduce. Na wanyo walikuwa wamepotea first episode, watasema walikuwa wameenda kupeleka mahali wapi. Waseme.
Yo, what's up, party people? It's your boy Mula. You already know. So next to my last episode, feel like, you know, I was somewhere.
Mwam peleka mahali.
Aziz. Come on. Yo, Eugene, go ahead.
What's up, people? It's the boy himself, Brown Boy.
Brown boy.
Yeah.
So big shout out to our director behind the camera, Mr. Deluxe. Next episode atakuwa hapa. So guys, first of all, tunafaa tuambiane, how are you coping up with everything before tuanze today's topic? I hope hakuna mtu alikunyetia guys hii wiki.
God damn, I did. Me obvious, man. Zero shit is it was nani part. That is me next week in the survivor. Wow.
Rada ni gani, bana. Mimi wacha mimi naona tu vitu zinaendelea tu hivi. So I'm like, "Hey, man, gangu bana wabongi. Rada ni gani bana? How are you coping up with everything kwa pande huko? Wewe kwanza unako.
Mimi ni my exam books, man.
My examination. Haiko fiti.
Next week is in your rush.
Haiko fiti. Mula pande yako bana.
Yo, we. Yangu ndio tough zaidi.
Mzaya anakuambia.
Yo, mzaya nchikishi manze. So, kule chakula yake bure.
Bas.
We gotta walk, feel me?
Yeah. So today, before tuanze any first topic, watu wa kanisa, today our topics will be based on religion. And tunataka leo tusikize, we talk ourselves on why wasi wengi saya tu. We are not committed to church kama kitambo. The church, not the difference.
Not God.
Not God, church. No cheki. So today's topic is going to venture on religion and what's happening, what is making us not go. So guys, stay tuned in when you're starting the first questions. I'll be reading them loud. I hope my guys are okay. Because this topic, bana, kama unajua pastor kwa ni watuma sadaka ya 310. The first question to discuss Leonie, have the modern religions and cults messed up with the way of worship on your own stand? Usiongelele watu wengi.
Stuff imemess word. Say, who are they? What happened to me, example? See, Pastor Mackenzie. Triangalium seka, Pastor Mackenzie. Who are they in the story? You honestly speaking, you're a cult. You see, washing. When you're in Zambia, I'm saying a fast back a day. All this kia, be at a Bible, and go to God. But Jesus had gone a fast now today.
Bana wewe acha kusema mambo ya Mungu bana chana nayo bana.
Si unasema hata Jesus mwenyewe alikuwa na fast na hapo.
So unataka kumaanisha?
Huwezi ambia mtu wa fast mpaka leo. Hata Jesus mwenyewe alipenda guidance.
Oh, by the way. And the thing is mimi nitauliza hivi and before mula ongea. Nitauliza hivi. Kama si hiyo story yake kutokea, hiyo Mackenzie stuff kutokea. Niambie after ukiatu hivi niambie watu wangapi walikuwa like wali expose wana do the same shit.
I think churches mobs zilikuwa exposed. Hizi church local kwanza hizi huko ndani tu zili exposed.
Juu tukisema mimi natonga kitu moja, once the media imepata the main, itapata one person ita make sure he has been aired in a way
kila mtu mwingine tu atakayetokea.
And then sir ndo sasa wataanza. Mimi nashangaa how are these people? Mse utaniambiaje? Budo unaona mse anakuwa anakuambia ti like for example him anasema ati first until sujuu and the heaven the only way you can go
uza shamba leta pesa
wewe unaweza fanya hivyo?
Mimi niuze shamba yangu ati nimpelekee na sisi tunapelekea kwa wewe unapelekea mtu wewe mtu ndio ana benefit kutoka kwa
hiyo shamba wewe wewe usiuza kidney wewe ndio uambie pastor chukua
hizo wangu what the way
ukiuza kidney ni mtu wewe utoe tithe
Imagine.
Aje sasa.
Hey wangu.
Nimeji sacrifice. Nifanye vitu zangu alafu mtu aniamentoe tai.
Cause mbona ni uze kidney kwanza nipeleke tai?
Kwa
hapo kwa high school form for CRA. Sijui kwa topic gani mtumlifunza hiyo something about
mangkachi.
Hao sio wanatumia mavudu.
Mangkachi.
Hizo ni zile. Ah, sema mangkachi.
Unaanza kuitumia
utumia. Ah, unatoa uzi, sijui meze, sijui ifunge hapa.
Wacha hiyo. Kuna this one. Kuna this one was earring like sijui ati kuna mafuta fulani. Sijui unafaa sijui upako ndio sijui kwa successful sijui
sibili vingi kuna vitu kama hizo.
So kuomba
tu.
Yaani kunipigia makelele.
Kama Mungu anataka uomoe, ukimuomba tu hata kosa kujibu. Maybe time haijafika bado. That is the how you should do it.
So for me, I'll speak about this one. Venye nini venye tunasema sahi a lot of congregants na believers our like wame, kuna ile ukuta imewekwa so unapata like imewekwa kwa their mindset like uwezi omba from you yourself mambo yako ifike so it's a must wapitie through person intervention at ndio na already ushapata the way so you have to pray through Jesus Christ and then to the Father but sasa kuna mwingine kuna middleman ndio mambo yako ifike kwa Christ then ipande ati pastor niombe.
Pastor niombe kwa wani, yeye ni nani? Yeye anajua mashida zako.
They are putting their trust on a man of which yeye ni mbaya man. You ni mbaya.
Mbaya.
Tukombe piga magomi personally hapo kwa kuomba. Mimi ni venye tu niko backslide for a few years. So nikikuja kurudi manzi hadi maombi kunanishinda kwa sababu ilikuwa kitu sija experience for a while. So unaona ile maombi ya wazazi, yeye ndio ilikuwa imenishikilia hapo kabisa.
Lakini umerudi street like
bado sijui kuomba vizuri. Bado
njaa. Bado usiniambie ujui ile the grace
man. Mimi naongea na tu na Mungu direct sio mbaya. Mimi nikitaka kuongea tu na Mungu naifanya tu direct.
So
nitamwambia tu kitu.
Mula. Mbona siku hizi uendi kanisa?
Siku hizi matango kitambo. Actually kitambo ilikuwa tu naenda juu like feel me. Mimi
sijipenda kwenda
church. Okay, mimi niko naenda church because like if you like mimi kwa mtu hii kuna vile
there was a sense of religion.
Ilikuwa na sense of religion. Ilikuwa dili kwenda church ilikuwa fun. Check ukiwa mtu
unabambika tu.
Unabambika tu like unaenda una dance unaimba man. Alafu after church wewe after church tunabeba kitu na
family. Sweet kabisa.
Manze ka sweet wale zile tu soda fulani tu 30
bro. Tunakuwa
tu super fun tu na face. Ilikuwa fun. Manze
biscuit bana.
Till nikakuja like kwa till nika grow up nikakuwa big then nikakuwa nikafunguka macho nikaanza ku understand vitu zingine nikaanza kuona nikana jua sana kuliko pastor like vitu zenye anasema naona nikaa naweza mchallenge yani nikakuwa tuna maswali mingi which singeenda nimuulize
kuna hapo na mtu anvita
wapi juu ni mse respected tena sami ni kwa
ni shetani amekuwa
bro yeye anasema tu tena
manze ma shetani
bro
atuki ni yote na ukitana wako atakuja kuongea hivi mbele ya kanisa tunafaa tumwekele mikono mwe maji
mnoje mafuta mzini. Hey, ama jamaa siku hizi chat.
Mimi nashangaa.
Chat ni commercial siku hizi.
Mimi nashangaa wazazi wetu wameshikiliwaje kwa hiyo circle of this pastor satisfy. Mimi nashindwa nini waone but sasa jaribu kuambia mamako at pastor wako anakudanganya.
Wewe utakosana na mzee.
Wewe utoke ukafungue yako ama
ni uomi gili minati.
nona, kazi ya shetani.
Nijua. Kazi ya
shetani, tuende ukaombewe.
Na hizi vitu unafanyanga siku hizi. Like,
wewe unaweza tu unaweza kuchukua tu hapo umelala na mwangilio maji ya baraka. Ama rumi yako tu na mko tu.
Sana ndio macho.
Yaani usiku.
Barikiwa. Pata baraka.
Like.
Nyota yako itafunguka.
Ah, wewe unaambia siku na mtu mpaka oil manzee.
Mimi amjeni.
Unasema si mbaya. Si mbaya kufanya hizo nini kwa sababu unaona pia ni symbol za kuonyesha to believe in God. Unaona? Ufanya in a good way. Si ile niko nataka tu kubenefit from it. Unaona? Kama unaifanya in a good way, umekuja kututembelea, tumeomba, tumefanya nini, umemwombea tu maji hivi, au chatuambia tununue mafuta yako, unaona? Basi si DVD ya ukibreed sasa.
Manze, wow, hapo ndo umesema ukweli. Kuna nyama kutoka marketing skills. Pastor alienda sales and marketing before anze kuwa pastor.
Wenye uza vitabu hizo kwa vitabu kusaidia mtu. Lakini kuna wenye vitabu zao kusaidia mtu. Na wewe ukiuza vitabu, wewe sema wewe ni entrepreneur sasa wewe si pastor.
Bibi hapo nina make sense.
Ama usame msaidia sasa. Si mambo ya kuscam watu.
Manze, just be real manze.
Eh, tuambie tu ukweli manze kwa sababu mimi sasa hivi siwezi enda church kwa sababu mimi najua nadanganya.
Mimi naamini
sasa hii personally mimi channel yangu ya kuongea na Mungu ni nini? Nikitaka kuongea na Mungu naongea naye tu direct. Hizi stories za sijui pastors, sijui mara anza kuambia sijui toa sawa mbili, sijui toa nini.
By the way, ndio ndio washinda mbili. Hapo kuna kitu
kingine. Kwa sawa mbili ni pesa wanaanza kukudharau. Watakanga tu wale watu wanatoa pesa.
Manzi,
kujaiona. Wale watu wanakanga pale mbele church ni kina nani? Wenye kuomba mekiwa viti pale mbele. Ni hao majamaa wenye utoa pesa.
Sikuzi church kuna VIP.
Kuna starters. Church sikuzi kuna starters. The working class. Wale wa
maskini mnatupanga huko nyuma.
I'm not sema maskini. Nitasema the least privileged. Ni ndio mnatumwa pale nyuma. Ukale kaninika na kuwa.
Ndio kama jamaa wako na mchezo.
Like sasa kuna hiyo division na which ndio unasema like hizi ma religions watu wana nini? Hizi ma nini wase wana hizi machacho sio wanafungua mingi hizi. Unapata for
instance
ni biz. I was talking to my tailor Juzi converted na yeye for the first time. She was telling me she goes to a certain church in Uruma. And then kuna incident. Sijui kama unajua church inakwanga na politics. Sijui kama mseijua. Mapasta wenyewe upigana
wenyewe kwa wenyewe nani anataka kuwa
mkuu. Eh. So, we were talking, then she said, kuna time alienda church vizuri. Then a member of the pastors akaanza kuongea wale wengine ati nyi mnauana mnauanga tunajua kazi yenu yote. Then she was saying it was something congregants walikuwa nani. It was mbele ya wasena kulikuwa with visitors. So many was visitors of kuja church inacheza ngapi sasa. No fans dropiwe
mpiganangi live.
So that ilikuwa walimtoa the other pastors of theirs wakaenda kumlinia nje kumpiga nje kumpiga juu. I think he was trying to expose them. Kuna vitu walikuwa wafanya behind cause unaambiwa si ati kila nini unaonanga
inakuwa
no everyone is a saint true.
Hata nikasema kuna time nilikuwa naona ngali kama pastor anaenda mbinguni. Lazima nikiwa mtu huyu niko na ndo pasta afanye
kitu yake yako. Tulikuwa tumekelewa siku yako kichwa
bwana. Eh mzee.
Nikakuja kujua majamaa wana cheat, wana hanya, wanachukulia mabibi, mamanzi.
Martin. Mzee nimejua kuna mapasta hata mpe incident fulani ni cheki. Sikii sasa tunachiki hizi sawa hizi mabasi za kusafiri kendo shago. Vile pasta
so kijanga
anaudhiria hivi stop. Eh sawa sikii kwa hiyo nilichiki video fulani. E pasta amekam anaudhiria wase. Sasa so, katikati akiwa kwa harakati zake, pastor mwingine anaingia, pia anaanza. Sasa
yani pastor anakuwa
sasa ana compete. Sasa huyo anafundisha yake na anafundisha yake. Sasa ana compete.
Mimi unajua saa zingine nimeleta gari ni PS Games.
Najua wapi
mtu anapata. Mzee ashaingia ku preach kwa gari. Karibu nimwombe tu nyamaza. Kaa watu wangekuwa wanataka kusikiza. Ufungo tu kanisa yako watu upreachia. So mimi nasema anga istafe kushinda ukinipreachia kila mahali. At the moment kwenye nimefika, mimi sitaki kushinda nikipreachia na kila mtu kwa barabara. Hata hiyo ni kwa barabara unanipreachia. Naingia kwa gari unanipreachia. Mimi nasema sawa hii ni kila mtu wa Mungu wake. kwenye tumefika saa hii azani mtu naye akwambia uko mtu kila mtu ana preach mimi nasema ngawa most of the time kila mtu ana preach kitu nafeel
yeah na exactly hapo na umeguza pale pasuko
unapenda unapata ule msemo yana preach huko ana preach mambo ya utajiri na umaskini in short nikaa nataka muone huruma mdogo
basi but me I think what you mean umesema
kwa gari kwanza
hey wewe gari wewe jua
wanatomulika ngambaya sasa
kwanza naona wale vijana
wapo pale nyuma wana bona amika kaanga hapo kwa kuona na ponda
na naangalia nje kwa kubiri sitaki sadaka
na naangalia nje
kila kitoka
ati yeye na ukijisikia kunipatia ukijisikia kunipea unaona hiyo ni sawa ukijisikia lakini si ati uanze kutembea kwa gari kufanyia hata hivi mzee mimi nasema pale mbele ukijisikia nitainua mkono nikwambie kuji
I hope, mimi na watu wengi incident ya gari imewapata na si watu mimi by the way kuna a lot of instances sikuwa like unachikia design like sif nini kuzungumza hata kama anze tu kupreach tu something yenyewe pia unaona hapa hapana tujilie mgo scriptures misses mess nazo but the way you interpret nini interpreting
interpretation ya script
bana una interpret vibaya
na kuna tofauti na kuna vibaya
yeah
kila mtu anaweza interpret tofauti
mimi for real bana mimi venye siezi Delusa unaambiwa anything on this world as someone who loves it and likes it and hates it too. Kila mtu akona kitu anapenda na kitu anachukia. Maybe kitu unapenda unapenda upendi lakini kenye unachukia unapenda. So that's it. Mm-hmm. So mimi nasema hao watu hiyo status like they preach what they
what
in favor or then pastor skuza akona uga kuambia watu ukweli.
So
watati kuambia watu
ukweli. Unaomba kuniambia ukweli kwenda kufanyia nini? Ukitoka kanisa yako Si wale wao
kwa sababu wao ndio tunataka
kwa sababu kujaza church.
Si ndio?
So mna sugar coat hiyo kila kitu.
Wacha hiyo. Mimi kitu inanishangazanga na nitauliza I'm asking. Ai bwana namsione ni kubaya. Mwanzeni ushindo wao. Msi utadanganywaje ati mwambia saa 3 kanisa ndio kuona bibi yako na umeoa ndugu yangu ati pastor ameniita kanisa niende tuombe.
Si ndio? Si wameenda kuomba lakini si unaelewa ni nini.
Martin,
ameenda kuwekelewa mikono.
Unaweza kubali saa 3 usiku ati
ameenda kuwekelewa mikono. Mimi nakwambia ukitoka kwa hii nyumba utapata vitu zako hapo nje urudi kwenu.
Mzee
mimi unaenda kuombea hadi saa 3 za usiku.
Mzee don't feel eh bana mimi hapana don't be a slave bana don't be a
slave na vitu zako ukitoka. Toka na vitu zako.
Ishia.
Ishia. Is it possible? Je, hizo ni mimi
toka kwa pasta and last.
Ndakuona.
Mimi shindo how are these people captured in this? How are these captured in this like Enyata kama ni maumu.
Mwanzo na ujue staff huwa ina affect madem.
Eh,
hali wa mama as in all the watu wenye church inajuanga kunini kwa sababu naye anajua kusuka venye atasuka bwana yake venye naye kanisa. Akishapata bibi yako hata hauta jipata tu kwa hiyo kanisa.
Mwanzi, mimi by the way hii ni kungo question ikini hunt for on my mind. Jo, how is it possible? Kuna style fulani maana bana hata venye mato umesema ni voodoo bana.
Demo plan ndio kwa
hasa nasema nikaa wanaomba umetoka nikaa mtu amekorogea
si wewe ukiambia ununue mkatif 2000 unadhani mkatif ununue 2000 ya mkatif
ni chakoro jikoroga wewe mwenyewe hiyo 2000 umetumia hapo
and then there was this one hata hizi ma fake hizi fake nini venye wana do hizi fake miracles manze zina mess up na the thing tunajua as a believer mimi najua ukimwona kichwa you take pills ndio and then you pray to God akuheal ndio si hapo umemeka
kwenye maji
eh tunachikia hapo ndio itakuwa easy but wewe uko tu hapo umegonjeka msee unapiga nini au you need to make a step God sana semanga he wants to see your efforts so you can
kusaidia
kusaidia so there was this incident I was tuko na bonga tuzi with my teller it was a long conversation about this one. So ilikuwa hivi she tells me in a church kulikuwa na a certain madam ni ile area yenu by the way huyo area yenu so alikuwa ananiambia she was working on the church and she was being used by the pastor to deceive the masses like ati she has been done miracles unaona so tukikuna wale mama fulani tu in a specific some women wanakuanga na hiyo ati kudeceive sitasema kubaya but
manipulate
wana manipulate believers in ati atakuja ajidanganye maybe alikuwa na ukebi. Alafu pastor akuja studio afanye nini? Apone. At the end of the day, apewa unga, chakula, aenda pikia watoto wake. So the incident was that the woman it continued until one day she revealed everything. After kulifilili kulivili hivi, alichesiwa out of the church of which she was doing all this. pastor mwenyewe alimchuta.
But wasaidi. Amewafungua macho lakini mna
achujwa. So after that naambiwa she has not had the exact life yenye alikuwa nayo, like anakamtu ameachilia.
Mimi pastor alimkorogea.
Ala si sema pastor. I'm not sure what I'm talking about.
Kumbe kuna manzi amemuona hapo anafinyiwa macho.
Top target.
Ehe.
Top target.
Jioni.
Mzee, hiyo church squeeze ni bullshit.
Yaani squeeze church manzi. Church ni scam.
Mimi naambia mzee, I stopped going to church. But I'm still a believer of God.
Weka unaenda na kanisa, mimi siku judge.
Yeah, sije kwenda because.
Waenda, usiache kwenda.
Ni enlightenment hii
siku. Sije kwenda light tu.
Just talking about
experiences. And I see a bill for experience.
Behind the scenes za kanisa.
Mimi shunga mimi kwa wazazi wetu wanaomba melokiwa aje hapo bwana. Nani means to wrong.
Lakini either way
kwetu watu wa kanisa hata sijui ni nani sasa.
Mwanzo hadi kwetu. Eh
kwetu heri waone online askiza Kenya anasikia.
Mwanzo hadi kwetu change. Hadi kwetu we change manze.
So ndio nasema I'm still this one after the Mackenzie stuff. Sikulikuwa sijui mliona hizi events that take place. Mimi ni bother ni hii, nikashangaa how these people. Ukiangalia Africa ndo kuna study spies Africa, but ndasema the West pia nimekuwa nikiobserve venye they do their shit manze ni very very very. Msee utalawaje ati because you're not getting pregnant. Before after getting married the pastor is supposed to come to your wash and your sijui ya kuplace ndi wende gale na bwana the past.
Wapi huko?
Bro, I'll make sure I'm showing you the videos. I'm making sure it was Ghana. Ghana.
Yeah, Ghana they got that bullshit a lot.
Bro, manze, your wife is...
What does he mean?
She's half naked, man, and she's being washed by the pastor. Alafu, how is this?
Alafu, unalala na ye jioni. Aji.
Yeah. Ye, definitely, nika iso...
Junaske vibari.
Nasema, mii personally. Nikiona ukiwa half naked in front of another man.
Bro, yuko walikuwa naitwa kando. Mimi mtendo. There is no man available. The only men are the three people. Cameraman.
Unakuja kulala
na two pastors.
Bana kuna cameraman.
Obvious. Bro, how will we see these things come out? They need to tape them. I'm
not sure. Mimi nikipata na hiyo video mse. Naweza hata faida.
How is it possible?
Mimi mambo ya usimix mambo ya religion. Hiyo stuff inaweza leta vita kwa nyumba. So mimi nikiona tumeanza kule kuvutana juu ya vitu za religion na nini. Nilikuoa, mimi sikukuoa juu ya religion or anything. Nilikuoa wewe. Religion yako is a whole other different thing kwako. Your spirituality, no. So ukianza kunisumbua mambo ya kanisa mimi nakwambia.
Pastor alisema inaanzianga hapa. Pastor alisema
tuende.
Pastor alisema tusikule. Pastor alisema sijui like everything.
Pastor anauliza mbona kujangi kanisa?
Bana.
Pastor alisema twende na wewe kanisa.
Pastor alisema
tutakutuma tu muulize. Ndio mwambie ndio muulize gani mama. Aniambia kana.
Manzi, mimi na feel people.
Siku hizi siezi ya.
Pastor alisema na
design nimedowngrade ma pastor. Ile design nimedowngrade ma pastor saa hii hadi naweza ongelesha wewe na jiski.
Still on the same conversation. Ndio hii. Sijui kani mshajipata kwa situation ya hiyo ina chat, si ndio? Then saa sadaka nasikia ati kuna away sadaka inafai tolewe. Hakuna coins. Coins hazitolewi.
So unaniambia Kenya ndio tolea Mungu wangu.
Hiyo ndio point. Hiyo ndio point tuko saa I am not lying.
Ndio, si ndio point tuko. Saa hiyo na 50 bob ni pesa kidogo
mzee. Hata
ukitoa 100 ati pale wana account, si uliona kai ile wale ati wana account sadaka alafu wanakuja wanaambiwa ati hitu ndio mnaweza tolea
Mungu. Imagine.
Si yule Kenya si tumeafford kutoa. Wewe unataka nini?
Sasa hiyo ndio swali nauliza. How is it possible? No way. Are people blinded by what the preachers and leaders of the religion do and demands they expect believers to do?
Definitely. Definitely.
Bro,
After your discussion yote, the answer is yes.
Mi hata kwangu nasema yes. Imagine you're working on a work of 15 G's. There is a certain percentage you're supposed to be.
10%.
10%. So me type yako. Type I chatu maenda. Ama the pastor you mwenye anaku drive through the spiritual life. Anajua your standards ni 15 G's. You have a family. You have a house to pay. And you have food. But yana de utoe almost 3-4 G's.
1500.
Ah, kuna mwenye anade.
10% ya nini. 15 G's. Kusema tuka ni 10%.
1500.
1500 ni nafanya kazi nyingi sana.
Kuna expectation fulani. Kuna expectation fulani. Mapastor wakona kwa lazima watoe. Achi. Martin ndio pastor wetu. Na Martin anataka kuenda South Africa kuenda kuongea na pastor wa South Africa. Tumchangieni pesa apande ndege.
Sia chukua loan.
Mna mnulia ndai, lakini time mna dai yon ndai mpeleke nsi ya usi.
Awezi manji. God damn.
I'm not lying. Viewers, munajua what you're talking about.
Itawaramba.
Mna mnulia mtu gari, mna mambia. So hidini na hii gari tupeleke mtu kenyata. Tigari usiki, hata ina mafuta. Tutaweka. Haina pancha. Like, how are we supposed to live? Nyo mna mbenefit, but the moment I go get any must, but it's... You show the people the way.
Yes, I'm easy to eat all Bobby, Changi. Can you best young or dark no gari here in Changi? Here in Changi, a best young, Mrs. Changi, a pastor. Kit you out.
Hey!
This daughter, my life.
Miss was the same, I would drink about a pastor like for real and suffering as I'm saying. I'm going to that weakness. But still,
I'm not going to weakness.
I'm not going to weakness.
It's not a weakness. Kunayo. Kuna hiyo ni ndango nini?
Ni roho poa.
Kuna hiyo pastor fulani. Atakuja tu ajibonge, unaona? Aseme and like I've been going through this and this and this and this. I would kindly request you if you are some msaidie. Munis the word msaidie is way powerful than. Nataka munitole. Tole kama nani.
Yaani mnapojua wengi wao
wale kama nani. Hiyo kwa nini mimi?
Alafu tena pesa ya mafuta ni sadaka ye.
Unaona, like, there is a difference between nisaidie na nitole. Ushenda kumbwa mtu kitu achi.
Yeah, request, wajua ukirequest. Sieti watu ni wabaya.
People will give.
Watu ni wanyama huku unja, lakini sieti watu tena. Watu wako na roho. Kuna utu kiasi, kuna utu kiasi.
Humanity na exist bado.
Kiasi.
Wendo wangi umudu wapati. Man, suntole sombili mini indethika. Alafu, nisaidie na sombili indethika.
Ndio beshte ureno mwambia tu kwa sababu kuna venye watu wamezoea. Ndio mimi beshte yangu atakuja niambia hivyo. Mimi nitatoa tu kwa sababu kuna venye mmezoea.
Like, maybe mnaongelesha. Sio hapo kuna intangwaje, kuna this word ni etiquette ama ni intangwaje this word. Yenye sentence kuna hiyo like
yes, thank you.
Exactly. Mimi unaniambia nitolee, nikutolee kama nani ba? Like who?
Na kanyanya.
Sawa. Cool down. Mimi nitauliza tu viewers bana. How are you living? Atujuwe nya hawa. We are not intangwaje whatever, no. How is your pastor driving you in everything?
Si atu ingilii mambo. Religion is hawa. Si tunasema tuwi mambo ya, tunaongea tu mambo ya venya watu wana nini.
The way...
Venya watu wana brainwash you kwa church.
Yeah, brainwash is strong, see.
It's the right word.
Brainwash in your antuma squeeze, Buddha. Hata vudi mepita wana.
What? Yani msee unaingia kanisa unakaandikaa mtoto wa class 2. Yani ile design unaoshwa akili ni kama mtoto wa class 2. I don't even wonder how they're able to. Nikatu ukiingia hivi kwa hiyo building tu hivi. Wewe uko doomed tu. Shabrain machine.
Alafu
ukaya magenzi utasema uta convince aje mtu akose kukula mpaka dini. Utawezaje ku convince msee?
Hapo ina make sense. And this the other thing, sijui, and we are living in this era again. Wenye Martin amesema vudu. We're living into a very blasphemous religion, sindio? Right now, unambiwa aje we pray to God, sindo? Mm-hmm. But the person mwenye anakubiria na kulive through the spiritual, anadai, anadai approve ya watu we can do miracles, sindo? Mm-hmm. What does he do?
Na fake miracle.
Sia doku fake, anaendanga kuhine nani? Daktari wa kienyeji, Mombasa, whatever the places they say. Mm-hmm. So, unapata? The mixed of really, wanakuto na mix mambo ya Mungu na mambo ya?
Ya kigiza.
The dark arts.
Kijana na jure dan kanisa. Ulikuwa mkali mwani wa pasta. Imagine, they are missing two things. Of which, you can't
serve. Mambo ya kanisa na mazinga umbo.
You can never mix two things, man. You better pick one.
Moja itakukoroga.
Exactly. Na inyo itakukoroga ni ya gi?
Giza.
Mazinga umbo.
Giza inakuanga na njia kuita mseto. Pongele tu vitu zote mbaya vizina kuanga po. All the wrong things are the best things. Ujua hii. Kia, babe. Mamba yuko.
Imagine. Yeah. Na yu kitu nikiteki. A minute you in church. Another minute you in. Like, you're not trusting the... Yeah, like, I'll trust the process of... I'll trust your process. Yeah. Your time is coming.
The book also, speaking of that, kwanza kuna this shit yenye hiyo story ya kubrainwash. Mse anatokaje Busia aseme ni Yesu na bado.
Hello, hello, thank you my brother.
Na muamini.
Wallahi
bila science.
Hadi sasa kuna TV ya jo, ya huyo nini Yesu wa Busia.
Bro, asa mtu umegusa.
Kwanza sio machane.
Wanyo nyama anaitangua.
Si wanyo. Kuna mwingine. Ni wanyo nyama kuna
ni
huyo tu.
Bro, kumbe unafuatilianga news vizuri bwana.
Baka kuna mwingine
bwana. How are you brainwashed? Umniga and I'm going to
so mtu amniga.
Ah, hiyo ni
oh nani huyo?
Who are you? Ah.
Lego jinga boy.
Who are you bwana?
Ndio kama mbona unataka kuwa sued?
You are a disappointment.
Anafaa kuwa sued.
Why were you born?
Manzi, why was he born?
Rimu zao kwa kibadu si. Rosa.
What? Bro, elko kole leo bana. Mazi, alafu man, these kuna wasi wako tu hapo.
No, na muamini yake. Wacha mimi na hurumia wa majama. Mimi na hurumia mbaya sana.
Hey! Kuna mtoto tu fulani mluya, mamake na anachanga doza chama zenye anapata. Anapelekea tu
zote zinaenda tu
kwa hiyo. Kwa hiyo past.
I'm kwenyu mnalala nje.
Mwanze.
Mwashida left right and center school fees haijalipo.
Lakini
bado anaamini.
Ndio ni hapo skip yake ya kuishi lavish
lifestyle. Mnamlipa salary in short. Nikaa anawafanyia kazi mnamlipa salary.
Mazile ku involve gava hapa. Mimi nitasemaje? Like hizo shit ziki happen. Gava inakuanga lucky. Zikishali puka ndo gabono wanaanza kujifanya serious inajua hapo.
Ya makenzi watu walio hiyo story ndio ni wa kitambo. Sasa hii wenye sahi after sio so far nimesikia bado hizo mwili bado zinatolewa.
Nasikia sijui zimefika 38 ama 384. Nilikuwa leo asubuhi nilikuwa nafuatilia wakasema sijui others
zinapatikana. Wanapata hadi mwili imekelewa juu nyingine msi. Zime makaburi moja iko na kama mwili mbili tatu hivi.
Mnashangaa pastor kuna account 16 za do.
On account 16. Chama si yake.
And how
was at the end of the day, hakuna kitu kubwa anaweza chajiwa na. Hata wajaribu waje. Kitu kubwa atachajiwa nayo ni kudispose mwili vibaya na maybe landfill. Hizo, haezi chajiwa na mada, haezi chajiwa na nini, haezi chajiwa na walikuwa atakachajiwa na nini, genocide, haezi chajiwa na kitu kaa hiyo. He's not criminal liable, kusabu mlifanya, hakuna mbadu wa force. No, kani kwa mekuforce ya mstu. Lakini waliwaambia mkafanya.
Mzee, ni ya kitu walai, mi na shindango. Ah, say, how are you living in this world?
Pse tu nafashutiwe. Miro safi, miya sema tu. Kwa the only way to deal with people like this. Ni kuwatuma.
You can never, ni kama uniambia sahi, ni ngumu kukati. Obvious, in your family, lazima kuona ile jini, nangangadole mse. Nini karakter fulani mbaya ya mse. Lazima ibebe tu na mtu fulani. Haitakuwa at the present.
Haibebangu na kila mtu.
Eh.
Kuna ule mtu mwenye
anataka
kuvuka. Great na, grandfather.
Inakujanga na ina recurry before. Haita recurry at the mko. Hata maybe mtakomchana huyo msi atokee. Nikaa sasa hivi tunasema Hitler. Hitler unatajua tu mbele kutatokea mtu mwingine akonea ujinga yote. akuje yake watu wa stand still kwanza watu wa so mimi nasa aya watu hapana alafu sasa ndio unasikia unaanza ku regulate sijui hizi vitu
acha nikwambie wanafaa do regulate number of churches ka Qatar wanasikia kanisa zote ni area moja unaona zin hiyo hall wa Kristo mnaingia mnawakadha mnakuja mnamaliza waindi nini hivi mimi mnamaliza vitu zenyu 2 hours nini mnajitoa.
Eh manzee, huku Kenya kuna hiyo freedom ya everybody coming in. Wasi wengi wana come in design nyingine.
Freedom of worship ina misuziwa. That is the
problem. Cuz mean I feel wamezimoga kila mahali mpaka unashindwa.
Ai.
Cuz for example area tunaishi saa hii any corner iko na church. Si moja si mbili. Any corner boy.
Sunday unaamjwa na mtu wa kitestimony.
Sunday ama Friday jioni man. Friday saa 5
amekaa practice. Kwa practice ya saa 2.
Sisi sound moja ni wote sina kwa dinis.
Unajua kitu today leo ni hii. Wame wanini si wana preach to the lakini speakers zimekuwa hinje hivi. Moja na face north, mwingine east side.
Lakini wanataka nyinyi wenye badala ya kwa watu wa ndani, nyinyi watu wa nje mnaekewa speaker. Kai kanisa tu iko hapa. Si usimejua tu sitahitaji.
Tu watu wasoya, maybe watu. So there is kuna incident ya hiyo. There is this dude I was kuna mtu alikuwa ananiambia tu. Kuna mmoja alikuwa anashikwa Liverpool. And then I was sorry kwa overdo. No. Loud music mbakati. So one day mwenye alikuwa anashingi, juu ilikuwa ni ukuta, alafu hapo. So akaenda akamwambia akawa request fit. Tafadhali juu mimi naenda job mapema. Lower the volume. Si akamwambia first day
wakaringa
second day akaenda kwambia the same the third day aliwaambia na mwambie mara ya mwisho nitakuja hapa na panga na nyinyi wote wakai msaidi kuja na panga waswali
toka
direction
kwenda si una wasi
ukipata
loso kitu zini hivyo kuna kitu unaweza fanya
walitoka juu mse unaamka almost 4-5 when the job mse kwa hapo ame the whole night. Put an amount of volume atukatai.
Wewe unaweka volume nikaa unataka limba huyu mzima sikia. Ninyi wenye kokanisa tu mnasikia.
Ama mzee chai watu wana retain.
Sio huko
utaniwe. Ama chances zitengenezwe zikiwa na soundproof like. Mzee ako nje hizi sikia
kama. Mwanya ngani hizo ma speaker kwa sababu chances zingine ziko na speaker na iko na watu watano. Sasa ni
hiyo ndio tunajaribu kusema like sasa hii wana overdo.
Every pastor ana shout kwa mic.
Unahubiriaje watu watano? Na speaker tatu
na una shout
na unapiga nduru
na acheni ma PR bana tafadhali ama post
point kwa sana bure
mimi nimeweza kumuuliza Yesu kuna pale ali shout
mimi nimechukia kanisa iko hapo huo kwa sababu tu hiyo ufa huwezi tulie kwanza wakiona hizo masomo zao za wiki mbili mzee wiki mbili ukusumbuliwa
acha hivyo alafu the blunder inakujianga hapa you pick a topic to aim a certain
alafu tena
una aim a certain.
Mnaingilianga tu
a certain group.
Hao wote wafanyia kitu. Wametulia tu. Group imetulia tu. Yeye mnawaingilia mnawa provoke.
Mna provoke
a certain group. Group. Utundo vile vita zinaanza.
Ndio mimi nasema live on this. Mimi nasema ngari religion is systematic. It will make human
religion na politics.
Ni the same thing. Mimi nasema that religion ni systematic in this way. Wale kanga wase wa brainwash wase wa juange. Sasa ndio unafuende hapo. Unapokuwa ni huyu mtu samanga like religion is systematic in a way wanakutrap usiwahi kuwa na usiwahi break from the matrix nasema tu usiwahi understand nini inaendelea cause mimi hakuna mali najua in the past ama during Jesus kulikuwa kitu kali religion ni Roman shit sitadanganya hapo I think mimi kwa mimi kuna
wana make spirituality yako
it's
actually not more religion it's spirituality if you are in touch with your spirituality you're close to God no exactly. Ni mambo ya spirituality. Religion zilikuja na watu wa dunia.
Na unasema ni walianza ni
kama isipokuwa Christianity hiyo ni kama Yesu. Hizi zingine zote ni za watu wa dunia.
Bana. So mimi nakaanga hivi nasema jo unless una break unakaa tu chini pia unakuwa in your conscious. Hey jo vitu zingine bana fungua macho. Don't be stupid when
usikubali babo fala.
Usikubali
babo ufala.
Usikubali.
Mama raise no fool. Nasikia
umevaa unajua kitu lakini na huko tu hapo tu. Hapo tu bana people should stop
mtu anakudanganya na unakubali
so on that mapasta bana sadaka ombeni polepole.
Mwache jokes.
Mwache jokes mingi bana.
Mwache uongo. Muokoke. Sababu.
So, lakini usiwe usikizwe na by lies more than truth. Utaambia watu kweli waanze kuchukia.
Sio nichukie, kwani mimi nitakwambia ukweli.
Bro, tuanze huko hapa. Hii kitu ilianza wapi? Unakumbuka unakumbuka Jesus mwenyewe akipigwa kwa mtaoni
wa Yerusalemu wao unaogopa nini? Wanadamu. Kwa Mungu mwenyewe anatutupiwa hadi mapa.
So kunaambia tu unaanza kuambia watu ni siku za mwisho.
Nitembea na punda au na kagari.
Leo umekula nini? Leo umekula nini wala? Leo umekula nini bwana?
Tusumbua hata Yesu hakuwa anasumbua watu. Watu wametulia. Alikuwa tu anapreach mwenye anataka kusikiza wasikize hapo ana force watu wasikize. No no na venye watu walikuwa na gaa. Kaile ya kina nani? Ile ya ukombo wake uko boti.
Oh ile
ya ile ya kina kupata kinapita. Venye alianza tu kupeana tu story. Unaona alikuwa anafunza in an enticing teachings and a story. Unaona unapeana story watu wanakuja wanasikiza. Unaona? That is how people learn. Sasa wao wanataka kuja hapa kuniambia tu stories za Biblia mimi sirali shit. Utaki kuona nielezea venye wewe unajua.
In these terms, mwenye tunasemanga, mode anaenda chuo na practice to be a teacher, sindi? Mm-hmm. Anakama na wateach. The same as a policeman, governor, nini, nini. So mina, blanda wangu inabukianga wa say, umenda chuo, sindi? Iyo, nini, nini, itanguaji? The study of nini, akunga?
SG ni geology.
Yeah, geology, sindi? Nini?
Theology.
Thank you. Oh, theology. Theology. Wameenda, sindi? Wamefunzwa everything about you should not do this, make sure you do. But the moment unakuja kwa ground, masomo yenye mlienda huko ina convert inakuja
inachomeka
yote inachomeka yote ukinga kwa grand sana unajua hawa watu watakiwa mtanitolea sadaka mwanzo mtanijeria
nakwambia mtanitengeneza ile maisha ambayo nataka kuishi
bro mtatoa ganzi
mchana kaa hizi kanisa zenye mnashina mkichanga kujenga church na ujaiona progress
wacha msoma shanga roofing ijeundwa
mmetengeneza mmekuwa mkichanga for like 5 years na kitu wenye mmeona tu imeeko ni chini tu ni floor ya chini pekee hata huku jua kuchapanishwa bado mna ni tent tu
na hebu jaribu kwenda kuambia ati treasurer ati na mbona siku hizi tumechanga noja utaulizwa wewe ndio unasijua are you the one who's running
siwezi blame treasurer mwenye na run kanisa ndio mwenye nafaa ku blame hiyo jana watu wengine mwenye na run kanisa ni pastor. Ah, si ati si tukupatie pesa ndio wewe uishi vizuri unaona ujinga mister
alikuja kuokota doctor. So on the last discussion topic, ni ntauliza every viewer out there, plainly, do you think we have the roots of religion for us, ourselves and our kids? That's the question ya mwisho sasa. So tukianza ku discuss, so kindly bear with us everything we're going to say so.
Pia unaweza peana tu thoughts.
You can drop your comments in your thoughts
below. Let us know what you think.
Chatuweleje tukiwa kwenye viewers wetu pia wanafikiria. Sikuwa tujuna ni sisi peke yetu wataka impact yenu.
So guys, tuanze sasa. Tunaanza leo pande ingine? Martin, tuambie
gani? Pande gani?
Martin hapo kwa hiyo kona yako.
Yeah, yeah, yeah.
Wana believe kuna tuko na hizo roots of religion kwa sisi wenyewe na watoto wetu.
Watoto wetu like watoto wenye sito hapa.
Yeah, exactly. For the kids of us.
Yeah.
Hey, yeah.
We. Sidani. Sidani manzika yetu ni wiki hivi. Ya itakuwaje.
But since nisikia, lakini nilikuwa naambiwa ni stage. Naambiwa hii miaka yetu ni stage. So, ukishapita hii stage, naambiwa mtu kupata tu roots zake basi. Back.
Yeah, by the way.
That is what I
am. Back to the church.
Actually, let's see back to the church. Back to God. To see your story at church.
Kanisa hapo back to God.
But church ni lifestyle.
Kijana, leo umekula kitu ingine, sijui umekula nini leo, leo umekula maa.
Church ni lifestyle.
Church ni lifestyle. Yeah. Church mwali unenda kupata hatu wameklari, unenda objection na kufaa. So yon ni kanisi, kuma ni fashion show.
But they ina make sense, ina make sense.
Church so, minda sema, nilisikia tu ni stage, as in, kuna hile stage nye mtu upotea. Nani unapewa time ya kuji, si kila mtu upotea time kusama. Kita
nye kuji
juu. Kuna duenda mapema, lakini. Nikuwa ambio, kama mimi, mwema malikuwa niambia, yeah, personally. Hakuanga hata yeye church go as much akiwa hizi after alitoka home, after alitoka kwa. So, lakini sasa hivi unaona yeye ni a very firm believer in Christ. As much as I like church, yeye ni very devoted, ataomba, atafanya nini. So I was saying, I can't stage to connect him to figure that out.
I think your stage in a kwanga spiritual cause in that kanga you do the truth and
in that kanga you do. No, you do the more kwanze, the more nenda ukiona ni ni ukiona life. And then maybe the kujua pata tu pata an experience moja, and then it a kuchange so
complete. It the whole.
In a change perspective ya kwa hotel.
Matu ni kubuja mwalisa kini kwa wasema.
Mimi kwa mesema, church is in lifestyle. Lakini badu yuko dope though. Juu, ilitengeneza moral values za wetu, za wengine wetu. So,
kuhiba ni mbaa.
Yeah, manzi yuko jua kuhiba ni mbaa, yuko jua ufai, ukibu utenda kwa shetani. Izo kitu zilitusegia kwa
chua bro, manzi. Juku ufai kukatana before mahali.
Manzi,
izo. Yona jua nimekuza wengi.
Izo kitu zilifanya nimekua, nimekua mse mzuri.
Kusaidia
wasi. Uzo chuzo bezi meni mend. Beni mend personally. So, sezi mind ku, like, kuonisha watu yungu wanafaa kuenda church and other stuff.
Nitawafunza, sitawafunza.
Mi nitawafunza hadi mimi. Lakini, itafika tu ile time yao wenyewe wao watajua the truth.
But sometimes naona kuna some parents and some religions ina kuforce. Maybe you're not old, or you're not comfortable with what the religion entails ama kinyona. Kinyona preach for aikubam, but wapata your parent will whip you, cane you, like an force.
But as long as you go under 18, una option. Mzazi nakusema. As long as you go under 18, unakaa kwa mzazi nini? Hapo una option, itabidi tu umeenda. Lakini ukishafika over 18, I think hapo sasa unaweza anza ku negotiate. And that's how.
So unaona sasa mzazi wako kwa religion. Which religion to pick? Unaanza ku negotiate na mzazi wako which religion?
Sasa hivi mimi nachagua sita na mwambie.
So
I mean, Muslim, they have to deal with that.
So hakuna nini hiyo word negotiation, nini negotiation
at the moment. Siezi si mimi nilitoka nilikonvert nikaachana nao wachache ni walikuwa. Nilikonvert nilikuwa nisha convert kitambo. Watu walikuwa wamenifungia till nifikie 18. So nilimaliza shule wakaniachilia. Mimi nilikonvert nimeenda kado. Lakini sasa unaona hao waliniachilia niende. Sasa hizi anangi church. Niliuliza ngo tu mbona sinangi church. I was not in a good place then. Story kaishi yanga tu hivi.
Mazi na
wewe ndio kinzungu.
Mimi hadi mimi nilikuwa na force yao manzi. Kwa place manzi hadi before nifike 18 manzi feel like kama like now nah, I've just had enough of this room.
Wanyao kachoka.
Eh hadi hao wanyao kachoka ikafika place pia wakachoka. Hadi msikilize mambo endangi church bye.
But
I naomba she still into that religious thing.
But mimi nasema hivi hii hata nikuze nikitoka it's we start kusema you want to hit and run. It will mean something different to you. Kuna hii flani when your parent is forcing you to go to church each and every day, forcing you, then all of a sudden you join university. There's no way utaniambia utaoi kanyaga.
Utaenda shetani.
So hivyo niambie kuna siku utakuwa wewe Sunday ni ngoma sana.
Nasema nacheza. Wamekula ndio wameokoka shule.
Sikatai like some ndio msingi sema some what I
what most why nine charge. Hai percentage ndogo sana wanaenda. Hadi msikiadi CU ya shule yote iko na cash. Mimi nilishtuka. Hadi mnaenda cash. Kwani mko serious sana.
Eh bwana kuna vitu zinakuwa astonish on the modern age ni tunaishi bwana. But mimi nasema to our kids me personally on me on the way I see my own things ni sitataka kufeed mtoto wangu ati religion stay confident na religion stay confident na mindset ya religion nataka kumteach na the belief and nitangwa show them the way you believe not say we'll be a believer not a juke kama say mindset of religion hapo kuna kuja conflict flag kuna kwa sijui this religion is the best kama iko na sema ati sijui mina deni kukupuza
kama hadi Christianity yenyewe imegawanyika.
Sana sando sitaki mimi watu wangu personally sitaki ni offend the mindset of religion hapana.
Grow their spiritual.
Exactly. Even like there's God, Christ, everything
in that. Retreat za kanisa nini? Sio si kanisa. Sababu. Mimi na retreat za hizo worship nini?
Yeah, exactly.
Sitaki nini? Wewe unaenda unaonyesha hivi.
Nimeona nikiwaambia religion itawafunika.
Alafu anza political.
Yeah, iko political anza kupigana wenyewe utasikia ti. Hii religion yenu sijui mnafanyanga nini ati mnavanga sijui I don't want that. I've seen enough.
Mnaabudu idols, sijui mnaabudu nini. mnaabudu shetani. Usimanga freedom unajua ufai kuna judge mtu kulinga Kenya na washi. Me was judge anyone. Personal mess manga au kijisikia unataka kuingia kwa cult. Freedom of worship.
Ala si freedom was from God. Mwenyewe alipata me freedom.
Wewe ndio una make decision.
You're the only one who's to make decision. Hakuna mtu ateli aliyeume boundi wa tishu na a.
Wewe ndio una judgment. Wewe ndio unajua unataka kuungua ama kwa mbinguni.
Exactly.
Una decision making yako. No.
So hapo tukisema
the ball is on your court.
Sasa maroots, roots ni sisi wenyewe tunajibebea. Singojea mtu asimame pale kwa podium aanze kutuambia ati watoto wa ni wewe mwenyewe, wewe mulao ndio unabeba roots za kale za religion wewe pati mtoto wako. Si yeye ataenda receive from someone. Kwa sababu akienda receive from someone ni mbaya.
Anaongea pale na Mackenzie Juni. Mwezi Juni.
Ama na wanyonyo Juni hapo ati mimi ndio Yesu nimekuja kwa hapana. That's blasphemy bwana. Don't do
wait,
that.
Our country is fucked up.
Not the world.
Country ni dunia.
The world.
Actually huko hata ni better.
Bro, utika hiyo kwa na Yesu na makanisa za Illuminati mse.
Niwezi check.
Satani sijui whatever.
Tekeni anaingia katikati ya miguu ya mwanzo. Mwenyewe ni nime design hiyo.
Ai,
by the way, nime design hiyo ina kali kali miguu hivi. Zimefunguka.
Oh.
Kama mwanzo afungua miguu.
La la,
mimi na structure fulani ile chekika hiyo watu wote wanaenda.
Wasi, mimi ndapati watu movie suggestions big. Movies. And watch Evil. Evil, season 1 to season 3. And go and watch The Exorcist, season 1 and season 2. Utanipati ya feedback. Izo kawe ni mtuiba na unataka ku-enlighteniwa. And those Evil and Exorcist. Those are great movies to watch.
Look, the nun one wenye shetani ya kuwa kanisa.
Obvious! Uji anga ushona ukoni unaambia hakuna mali nani
anza. Demo is amongst us.
Anakuanga vivimu.
Hapo tu.
Hapo tu.
Ametulia tu anatafuta mtu wa kuchokoza.
Nikatwiga naingia kwa mulaka. La.
La machiki yule demo. Wao wameenda kanisa hey. Kuomba. Washaanza kukuonyesha aga za Asha.
Manze.
Hey. Yeah, exactly. Like if you're not on the right,
sisi go fit.
Hey. Nafikira kumspank.
Wey, my brother, don't get lost. Don't get lost. Don't get lost. I know, na Josie wengi wanavi wana relate to this. Si ati tunaongea
kitu. Na wacha, mimi na kwa mimi kuna pili.
Hino ni mbio ndugu. Nye, na hapo naeza sema. Hapo naeza sema. Kuna mahali nasemekano kweli. Lazima kuna. But sa hivyo nyumefunguka kili. Na hivyo najwe nye ni kwa mjinga. Hena kanisa jua kale kadi mfilani. Nasa ya lishia olewa wabwa doko singu.
Zii, hata si hivyo. Nafika mamali unabuweka tu. Mkwana hena nimechanga mka.
Na utei muongelesha.
Zii. Mezi hii hendi ya tiko sabi manzi. Anamchanga mchua ya si muongelesha. Nenda aje kuona manzi si muongelesha. Ni ujinga
na. Kuzi wana mtu wana kuanga hivyo.
Kuna places niko hivyo. Nda kuona. Mi nda kuja tu nipambike ni mekuona.
Kasa ni kusmile. Smiling ni naongea ta kuzieko.
Kutu. Mbano nyuma bambika. Lakini hao ni watu mbongia na no. So but, ni ule unasema, sande tunapatana hivu. Muna changa munga kukuja sande. Kuna. Kuna saidia
na. But tukigrow up na diyo. Iyo ndo kushuliko nilipu msi. Chakula. Ayaya. Arusi. Chakula. Iyo na ilikuwa na. Iyo.
Mazishi.
Ilikuwa chakula maspi ya wedding. Sinye tuku nakashiretu. Lani kanisa. Bro, yo school na ngaru, natoka wa kwanza. Front seat ni yako. Sunday school pali. Amniguzi. Yako ndole. But after growing up, unajua. Kuna vitu ziko behind.
Kuna vitu ziko behind.
Lakini, nye chalipi jangu likuwa chamba. Nikuwa pula sakula kanisa.
God
bless the church that fed me.
Yeah, manzea si mimi.
Bless them.
Sometimes, kwa yo chakula tumedishi. Lakini, yao, nye wanakuwa natuzia si.
Unakuwa
unaziwa? Kuna walikuwa kamchachi biashara, azimu walikuwa biashara walikuwa na kamsa.
Ah, yes, ni obvious, unajua tu wapo msitasi.
Pana, usiuze ndani ya chachi, unasemanga hivi.
By the way, inze ya chachi kwa mobe, wada mi baile
musia. Yesu alipigwa save iba wako njua kuuza vitu kwa chachi.
Nani bana?
Don't trade, ndani ya kanisa.
Don't trade.
Taminda kuchananya unyo siku moja.
Uchukwe pana.
Beba masai, patia masai dhao. Ukipata mtu anauza kitu ndani.
Rarua.
Ujua na nila time ya COVID ula likuwa tali kwa nachukua chukua watu watu jomja watu meka kwa mask. Na uwezi mbuza. Ukenda kwa polisi tu wana kushika wewe. alikuwa na kanga watu na nyeunyo mbona unajua mask
tao
alikuwa akipora doe ni lakini alikuwa tao sana
tao alikuwa na kanga watu
ashangaza na ni force ni vaa mask aniojinga unajua vitu zingine za spirituality yako
lakini nasemanga
ni hiyo sasa zingine ni kujitafutia tu kasi hiyo ni force hiyo ni force ni vaa mask ningekuwa na kitu yote naweza mrudishia nayo hata kisu naweza mdunga nchapa kana.
Ah, nasema like hiyo design.
Eh, nasema lakini eh watu wa nini? Watu wa hiyo mambo.
Ignorance. Ni ignorance. Don't sell in there. Mshikwa na hiyo kitu. Sijui mbona like wanaifanyanga. Sijui mshienda mahali
gani. Jaifika chacha, acha na dana chakula. Jaifika chacha ukapata vitabu zilizo hapo nje.
Wacha
zimefunguliwa discs, vitabu, sijui nini zimefunguliwa hivi hapo nje ya chacha.
I don't know. I don't know kanyi. Jumini me I've gone to a Protestant and I've gone to a Catholic too and I've seen the same common thing. Sijui si inakonga if you give what you have sindio tithe does not mean it's monetary sindio sido inaweza kuwa
hata ni produce
yeah exactly thank you kumbe unajua hizo vitu so I was going there and I was seeing walikuwa analetanga kuna mtu atakuta mbuzi kuku mtaka leta miwa mingi ngira analeta harvest yake but the moment the moment imefika hapo mbele haikai nauzu.
Unajua,
so, mbona wana, like, why
in that, in that, unjua chachi kuna nini nataka kufanya. Tuseme, maybe, mko na project ya chachi. Unaona mataka ku-expand chachi. Zii, si, wachana wato kuna pesa. Unapotanga kuna nani ufanya hivi. Mko na project ya ku-expand chachi. Maybe that was when churches were still churches. Mko na project. So, ina auction hiyo.
But at that
point, wana sell to the highest bidder. Because, hawataki kukuja tena fundraising nyingine. Tuseme maybe mmefanya fundraising, pesa imebaki.
Lakini tested sina watu kiletewa kuse. Ukipatiwa kitu
sio. Unajua food wanaweza ku acha niko.
Unaenda akauzia.
Ah, unajua food fanya.
Simuli ya fanya. Hadi nafanya FA
kwa food. Ah, food kwa food kwa excess. Ukiona most of the time. Ah, wacha niseme mimi kulinga venye back in the day, back in the day.
Back in the day.
Sisa.
Black and white
car. Back in the day ilikuwa food ukiona ikipeano, ikiuzu. Jua wamepata ya kutosha. Wanaweza peana, wanaweza pea, wanaweza kuwa kuna ile ya kuenda kwa nini za so children so children na support na nini you already shatosha. Na maybe wako na project na kuna pesa kii na nini na nidira kwa hiyo project ya ku nini ya ku ojo watu utoa watu utoa watu peleka produce kanisa. Ni venye watu wajui. Watu peleka hata saa zile si siku ya church. Kuna mtu atapeleka. Mtu ampeleka gunia kaa tatu za mahindi. Mwingine amekuja ampeleka sijui gunia ngapi za viazi hivyo. So,
una chicken that
wana auction ndio hiyo pesa ndio inafanya kitu kingine kwa chaji.
Mimi nabambika tu every mwenye anapeleka that inasaidia sana.
Mungu akubariki hata kama unatumia nini yako vibaya. At least Mungu ameona wewe ni mzuri.
God bless you bana each and every day manzi. Mimi hapa nakupiga salute kwa sababu chakula inaenda to transform sana inasaidia amani. Manzi, kama uko na roho ya kupatiana patiana but make sure you're not fooled by this.
Usikue tena wale wa kupatiana kwa sababu ya cloud.
By the way, usikue unatafuta jina kwa nyumba
ya ukipeana si unaona ukipeana si lazima kila mtu ajue.
By the way, kwa sababu unasema fit when you give don't make sure it's not
jina yako asijue.
Asijue julikane. But sasa sikuzi unasikia tu ametoa 10k au mwingine ametoa 30k like it's unashi. But mimi nasema a big bless and of blessings to everyone who anuko support church yao and make sure you're not full. Mimi nasema tu usifuliwe au don't be full.
Jibambe na spirituality yako, jibambe God.
Manzi tukimalizia mimi ndawaachia two bible mkasome. So one is Hebrews 3:7-16 and also you will understand what it is all about. By the way, for real, it's all about what you're talking about. And number 2 is James chapter 2 verse 1-4. Mtaile wa Kenya I'm talking about manzi. Kwanza ya James. Usikuwa na peer pressure ya kutaka kitu yenye si yako. Alafu God will never forsake you.
Man kasome James wa baraka.
Manzi. For real. James 2:1-4. So guys, I appreciate for your time for listening to this podcast. This is a podcast of where you have freedom. Apart to offend anyone. It is a free platform.
If you feel offended,
then it means we are saying the right thing.
Sisi shida yetu.
Yeye
tunasikiliza mahali. Sisi tuna enlightened to God.
Na tuna fix.
Tuna speed.
Yeah, by the way, weka
sisi tuna speed facts.
Ka Come see, for add some more facts, the what we know, like what we
experience in the series of quoting facts.
Quoting facts. So, we'll just drop some knowledge to us, Pinya to make a sale, to be your nickels up.
So, guys,
if you have not followed us on Spotify, kindly follow 18 for Life podcast. First, we'll release the video version, then the audio version will follow on Mini. Subscribe on YouTube at 18 for Life podcast and make sure you share, man.
Make sure you share.
Mm-hmm. We are share.
Tell a friend to tell a friend.
Exactly. So I'm happy for you guys. Kila mtu ati handle mtuzake za IG, Snapchat, and whatever. Where in case mtu feel like ata comment yake kwa YouTube, anaweza wapi? Anaweza ku text DM.
After hizo platforms
ingine. Yeah, so kila mtu ati send me.
Snapchat.
Take care to him.
So mula hapo.
So me unanipata on IG at mula_pesa, even though I'm broke. Yeah.
Unaweza acha namba yako.
Namba yangu ni 07FU.
So mind you can follow me at josh_htown on Instagram. Hapo hakuna mtu anakonga Facebook.
Ni wazee bwana.
Wajaanza kunilipa, hadi waanze kunilipa.
And don't forget TikTok. Follow us. Hapo tutakuwa
na mambo yake. Sige na mtu hapo.
Brown boy yuko TikTok.
Follow us on 18 for Life podcast TikTok and see you guys next time. This was a nice episode. Episode number 2 was fantastic. So I say, try next time. God bless you.
Peace.
Amen. Oh, no.